de chiro sawanga munana de munyombe wange nebase nempulira omuntu angamba njo wange zukuka opune peni n'olupapula owandike byangendo kugamba enkyawo birangirire ku nguudo z'ekibuga nakedde ku macyano bantu bange neŋŋamba ttoneho zijjayo ebidongo nangirireho omwaka gwa mukama eri abaana ba mukama nze mumanyi soogeza katonda bana bamwogeza ebyakajanja bino nabijjidde ddala 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 mukama ka mukama mu myaka mubeeramu omwaka ne musaawa mubeeramu esaawa naye guno omwaka okujja gw'abaana ba mukama amasavu gagenda kkalira bantu bangi bagenda kulokoka ate mwattu ne bootasuubira bagenda kwatula malwaliro gagenda kkalira agenda kuwonya buli ekikuluma n'abalina siriimu bambi muwonye bw'ayogera katonda bannange ekimala kimala sitaani atuuse wakuma ajooza abasumba bakuno ng'omuwendule bwe nasirika n'olowooza twenkana guno nasituka naawo nawulira falawo n'embalaasi zejjukira mu nnyanja amakomera gagenda kweggula enjegere zigenda kutuka bw'obakkiriza bye ŋŋamba kampulira akalulu nangirira omwaka gwa mukama ogw'okuganja akkiriza okuzimba ku nnyumba kale mugunoozimba ogenda kusasula amabanja bw'ayogera katonda ofise weezigula n'emmotoka olwosinza erinnya lye akkiriza okugenda k'ebweru ndaba ennyonyi yeerinda munsaba amawanga n'agabawa bw'ayogera katonda bizinensi ezibadde zaafedda nga ne kapita weddewo nze nkulaba osuubula china muguno okujja nangirira omwaka gwa mukama ogw'okuganja nalabye mukama ng'akutta olweyo ayera buli ekikubuza emirembe n'egina emikwano egy'obulimba nga gyonna gidduse ndaba olujjo oluggule mu maaso go yingira osikira ebisuubizo amaaso go bye gatannalaba n'amatu go bwe gatyo olimagamaga ku kkono ne ku ddyo noonoonya ebyakutiisanga olyebaka mirembe mu nju yo bw'ayogera katonda nangirira omukisa gw'essente mu maaso go nga bw'oli ky'okola kiraba omukisa gaggawaleyo yambe n'abaavu bw'ayogera katonda yasuulibwa ku mugga nga musa omuto oli mu kibaya abambi oseerera laba muwala wa kabaka aza kulondawo abadde asemba gunakulembera n'abadde ku ttaka alitula waggulu nze katonda waabo abalina omubiri waliwo wekinnema nangirira omwaka gwa mukama ogw'okuganja nangirira embaga yakitiibwa pasita bugeme abange nninga alaba kale katono nnyo ng'omukono gw'omuntu naye kanaavaamu ekire enkuba ey'amaanyi awabadde eddungu wabeerewo ennimiro na buli afukirira alifukirirwa balabe bo basaasaanirenga makubo omusanvu bano abakulu gamba sekeredde teriddogo ekyani atakimanyi katonda weereza enjoki mu nkambi zaabwe gye bateeseza terikyakulwanyisa eri obulamu bwo kasale k'omubiire kakaba muyonga na buli lusozi oluli mu maaso go kaluseeteere katonda atta enkwe z'abagerengetanya buli lulimi alusingisa omusango balyoke boogere ab'amawanga nti akoze binene akamwako ali kajjuza enseko oli bamutwe omukira guvuddewo buli kyataasimbamu ggwe taata alikisimbula akuwa obugaga obwakwekwewala ensi ekuŋŋanye w'abaana be olibeera mulamuso tolifa kola emirimu gye nangirira omwaka gwa mukama ogobu wanguze
Mungu imbe
Ndivu mama gumba gote gali menjika wayogera katunda Nangirira umaka kwa mukama wabwe mirembe
Mungu imbe
Nangirira umaka kwe sate kwa badomu kumba
Mungu imbe
Agamba ndi kukusohula mumu nange tolifa
Mungu imbe
Nangirira umaka kwa mukama ogwo kufumbirwa Nangirira umaka kwa mukama ogwo kuzimba Nangirira embage yechitiba Pastor Bugembe
Bagukoyimbe
Namba kwe itaga frizi tata mazoku sasula
Bagukoyimbe